Everything we touch will be blessed. We'll come back from those works which have been done under the laws of God. I pray He to bless them and we continue to be strengthened in name and voice. Apostle and Hope Witness, together with Pastor Bosa. Love you all in the name of Jesus. Thank you for deciding to seek God.
We decided
life.
But
we heard in John 17:3, eternal life is not the one true God, and Christ Jesus is saying, as we sit in the knowing of God, we got to know what concerns our life, and we take away the destruction which has been.
As
written in Hosea 4:6, that God's people are destroyed for lack of knowledge.
But
right now, we are added onto knowledge every time as we base in this ministry. The new generation with the full knowledge of God
and international
ministry, which ministers the gospel preached in heaven and earth and to all creation, the gospel of the kingdom of God. As we block the hole which has been of ignorance and bring out knowledge, fulfilling the command of God and the promise which is in Isaiah 11:9, the world will be filled with the knowledge of God as the water spreads over the sea. And in Habakkuk 2:14, the world will be filled with the knowledge of the glory of God. It is our work to fulfill Daniel 12, knowledge will increase in the latter days, and that which has been hidden is being revealed right now. For the Lord decided to fulfill Isaiah 48 and reveals to us new words, the words which had been hidden, and
he
faced the new generation with the full knowledge of God. And
we
handle to fulfill the call upon our nation, Uganda. Prepare all nations for the coming back of Jesus.
Preach
the gospel for the kingdom of God,
the
kingdom of heaven. Be a witness to all nations. Fulfill Matthew 24:14. Right now, we've gone back to the journey of heaven.
We
move Bible for 7 years from 2005. And 2011. Yeah, in the first created heaven, where we find the city of God, Jerusalem of heaven, the one you see on the other hand, or this hand here, which in the stone types which have been marked right there,
according
to the foundations of that city.
Now,
move deeper into the central of that city, where we find the two cherubims, the ones who are very splendid, the master
seat,
the ark of the covenant, where we find the book of the Lord, and the altar of the Lord, the golden altar, where the lake of fire begins from. And we still see what concerns this altar and the lake of fire, together with which how judgment will be. We've seen much, and we began to see how the sinners will be brought for judgment by the angel of death and the angel of hell, and they are bringing them, and we will count by the angels of fire, the one responsible for the altar of God, where the lake of fire begins from. But we heard our distinction will be like this. We are going to be seen in the book of life and the ones within the books of death. The books of death are two, and the book of life is one. Before that comes of they being picked, They will be picked within the two books of death,
which
is brought for the day of judgment. Once in the book of life, we shall have already gone to meet the Lord Jesus, who would have come and will be with the space in the last created heaven, of the fourth heaven, the one which was last created, where we find our planets and the kingdom of the stars, just as you see down
there.
But we're going to see that. Not reach to see the day of the Lord. We want to first understand these books. The two books of death and the book of life, which is one.
Like
we told in the book of Revelations, Revelations 20, verse 12. Revelations 20, verse 12.
Nendaba abafu, abakulu n'abato, nga bayimiridde mu maaso g'entebe, ebitabo ne bibikkulwa. N'ekitabo ekirala ne kibikkulwa.
Tuwulidde nti ebitabo
ne bibikkulwa. And they were opened.
Ebitabo by'okufa tugenda biraba biri bibiri.
The books of death, we're going to see them, there are two.
Mwe muli okufa okwasooka abaafiira mu Adamu.
Within you, there's the first death which we died through Adam,
okugendera ddala paka mu geyena,
which goes right to hell. And the second book of death, which is the lake of fire.
Yes, he was.
Praise Jesus. The book of life, it is one. It is the Lord Jesus. He is the scroll we speak of within him.
Yes, he was.
Praise Jesus. Right now we are beginning on one side. This is the explanation of life.
Yes, he was.
Praise Jesus. Most of us expect the new book which is right there, and it's the book of life. But this book,
it's
the Lord Jesus himself, and it is a very great opportunity to get from this life when you are within this book. Praise Jesus. For not many who sleep when they are within this book. Most of them sleep within the book of death. Our lives.
Amen.
It's a blessed
who
die within the Lord.
For
the Spirit has no power over them.
Stay
within the first resurrection.
You're going
to be explained first like this. When the Master just begins,
he tells us in
John 14:6, he speaks like this.
Yokana is Sula Kuminanya, no Rinidi or Romokaga.
John 14 from verse 6.
Yesu n'amugamba nti nze kubo n'amazima n'obulamu. Tewali ajja eri kitange wabula ng'ayita mu nze. Singa muntegedde ne kitange mwandi mumanye.
Yes,
praise Jesus.
Ye mwenyini yatugamba.
He himself told us,
Yakubo,
he is the way,
obulamu,
is the life,
n'amazima,
and the truth.
Yes,
praise Jesus.
Akati ono gw'olaba.
This one you see, he himself is the life.
And
spoken of that he came within a scroll.
Yes, he was.
Praise Jesus.
To
be able to be within the book of life, you must be within Christ Jesus. But what he tells us in Hebrews, it speaks and is spoken of like this. Hebrews 6:10 verse 6.
Abebulania esule kumi. N'olunyiriri olw'omukaaga.
Hebrews 10 from verse 6.
Tewasiima ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi. Ne ndyoka njogera nti laba, nzize mu muzingo ogw'ekitabo ekyampandiikwako okukola by'oyagala, ayi Katonda.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Azze mu muzingo gw'ekitabo.
Yes. come within the scroll which by which was written about.
We
speak of this book of life. We are speaking of the Lord Jesus. He appears within this Bible. Now,
to be
proven you are within the book of life, you must be within the Lord Jesus. And he explains in John 15 that he himself, he is the true vine.
And
we to be safe from the lake of fire, we must remain within him. Let's read John 15.
Yokane sura y'ekuminetaano n'olunyolusooka.
John 15 from verse 1.
Nze muzabibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliggyawo. Na buli eribala ebibala alirongoosa lyeyongerenga okubala. Mwe kaakano mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Mubeere mu nze nange mummwe. Ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka. Bwe litabeera mu muzabibu. Bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze. Nze muzabibu mmwe matabi. Abeera mu nze nange mu ye. Oyo abala ebibala bingi kubanga watali nze temuliko kye muyinza kukola. Omuntu bw'atabeera mu nze asulibwa ebweru ng'ettabi.
You know the outside?
Geyena.
That is hell. When he's cast outside, what happens there? Let's finish this verse.
John
15:6.
Nti omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi akala bagakunganya bagasuula mu muliro ne gajja.
You've heard very clear.
Nti bw'obakasuula mu geyena,
if they cast within hell,
obeerayo ng'oli mu kukala.
You are there when you are drying.
Era nga bakulinze okukunganya mu kibuga Yerusalemu.
They are waiting to gather in the Jerusalem city.
Okusuula wali mu nnyanja y'omuliro.
Cast within the lake of fire.
Okwoja.
To burn you.
Kye kigambo kye yali atunyonyola.
The word he was explaining to us.
Nti olinasigala mu ye okubeera mu kitabo eky'obulamu.
Must remain within him to be within the book of life.
N'ekikakasa.
And what proofs?
Yakikunyonyola.
He explained it.
Mu lunyo lw'omusanvu.
In verse 7.
Yokani sura ya 15 olunyo lw'omusanvu.
John 15 verse 7.
Bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe musabe nga kye mwagala kyonna munanga
kakasanga oli mu ye
ebigambo byebiri
mu ggwe
olina
kubeera mu ye kye kitabo
ekyobulamunga
tosanguliddwa
ennimi
ze tukozesa
zikozesa
okusangula
kibakusangudde
mu kitabo ekyobulamu naye
ye yakozesa ekigambo okutemebwa
ne bakusuula wabweru
wabweru
w'ekitabo ekyo
out of that book
n'okala
and you dry up.
Eyo mugenda mumanya ekiriyo.
That is hell, you know what is there.
Omuliro oguliyo gwa kukaza.
The back and the fire there is to dry up.
Kubanga twawulira.
We heard.
Eri mu kungu bagesule yokona.
Lamentations 4.
Nti omubiri gukukalirako kuli n'obanga oluku.
That the body dries on you and you get to be like a wood.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Era ne bakukunganya.
And they gather you.
Nga bwe twawulira mu Ezekiel.
In Ezekiel.
Eyamakumi abiri mu ebiri.
Ezekiel 22.
18. Paka abiri.
And 20.
Yali bakunganya mu kibuga.
And gather them in the city.
Yerusalemu eky'omuguru.
Kingdom of heaven.
Okubafukutako omuliro.
Pour fire upon them.
Njagala olulimi luno lukubikkulire.
I want this language to reveal to you and understand it.
Akugambi.
He has told you.
Ye muzabibu ogwaddala.
It is the true vine.
Naawe oli ttabi.
You are a branch.
Ekinakuyamba okubeera mu ye.
Help you to be within him.
Mubale.
To bear fruits of righteousness.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Era bw'onaabala ebibala ebyo.
And if you bear those fruits.
Nga kitaffe ayongera okukulabirira.
Father continues to prune on you.
Bwe binaakulema.
When you will fail on them.
Bagamba nti osangulwamu.
They say you have blotted out that
book. Bagamba nti otemeddwa mu kitabo eky'obulamu.
Been cut from the book of life.
Era ne bakusuula wabweru n'okala.
And they threw you out and you dry up.
Ye geyena.
That is hell.
Era bali kujjayo.
And they will get you from there.
Kukunganya mu kibuga kya Katonda.
Gather you within the city of God.
Yerusalemu eky'omuguru.
Jerusalem of heaven.
Kufukutako omuliro.
Fire upon you.
Kyagambye nti ettabi eryo bwe limala okukala.
What is said when the branch dries.
Likunganyizibwa.
It is gathered.
Baga kunganyizibwa mu ne gwokyebwa.
They are gathered and they are burnt.
Kubanga oba wavira ddala mu kitabo eky'obulamu.
You totally got off the book of life.
Kati okubeera mu kitabo eky'obulamu.
Be within the book of life.
Olina kubeera mu Kristo.
You must be within Christ Jesus.
Era ng'ebigambo bibirimu gwe.
His words are within you.
Obikola n'okubikola.
Even do them. like we heard. Faith without works is dead. In James chapter 2, 13-19. Faith has to be packed with works. When I reach this city, how judgment is. I got to know what is called the book of life. I thought, praise Jesus. But I discovered it, and the Lord Jesus, it is the book of life. You must be within Him. Within the book of life.
And
what proves more? There are His words abiding within you. As you move on to fulfill them. Let me expect every time.
You
try to check out whether you are in the book of life, whether you are not in it. What will prove your
origin
is His words within you, and you move on to fulfill them and to preach them to others.
Yes,
praise Jesus. You turned out on the book.
Yes,
praise Jesus. For many people,
they
search about the book of life. For in heaven, where is it? My friend, that book is the Lord Jesus. And He tells us in Proverbs 8, verse 35-36.
Engero esule y'omunaana, olunyiri olw'asatu mu ettaano. Kubanga buli alaba nze, alaba bulamu. Era alifuna okuganja eri
yajja muzingo gw'ekitabo
ogwamuwandiikibwako.
Era yagenda maaso tutegeeza nti
that they search through scriptures, hoping within them there's eternal life. But all of them speak of
Him.
He Himself is the book of life. Praise Jesus. What you have to do is one thing. You prove you're within Him, and His words are within you, and you move on to prove within them, and do them as they command you. You prove already as in the book of life.
And
you have nothing like any doubt. Stop just speaking. Blot my name out of the book of death and write them in the book of life. We used to speak that word. We never knew how it is done. In the book of death, when you enter in it, yet from the Adam you entered in that book.
When you shall
check out the book of death,
it's
called the board of death. Whoever clothes the body of death is within that book.
So
you are in the first book. If you don't repent, they see you in the second death. That's the lake of fire.
It
shows the second book.
Yes,
praise
Jesus.
We have a chance where
on earth. If they
clothe you from the first book of death,
you
are already out of the second book. They were going to be checked. They check you and they are in the first book. Even in the second book, you're right there.
And you're
not able to escape the first death.
Now
you enter into the second death.
Yes,
praise Jesus.
Don't
ask where the other book is. I told you this. If you reject Him, the book of life, you want and you are loving death. Proverbs 8:35-36. Proverbs 8:36.
Naye oyo annyonoona asobya obulamu bwe ye. Bonna abakyawanze baagala okufa.
Kiki oba oyagala?
What you love?
Kitabo kya kufa.
The book of death.
Oba oyagala kufa kufa yalina ekitabo.
Death has its book.
Ate tuwawulidde nti malayika w'okufa ne magombe.
Had a death in hell.
Bavunaanyizibwa ku kitabo ekyo ekisooka.
Responsible for that first book.
Ekyokufa.
The book of death.
Ne bakwolekeza mu kitabo ekyokubiri ennyanja y'omuliro.
And they gave you the second book, the lake of fire.
Yes, he was
raised Jesus.
If
you try to hate the Lord Jesus,
you
just do what He commanded you.
You've
already gotten out of the book of life and you're headed to the book of death.
Yes, he was
praise Jesus.
Era ngatuwagala okusaba.
We want to request you.
Ukirize ekigambo kya Mukama wafu. Ebigambo bya Mukama wafu.
That you accept the words of the Lord Jesus.
Ubanga singa ogaana tabagana mu ye.
If you refuse to reconcile within him.
Muye ayagala mu abantu omuntu
within him he wants one person.
Bonanga bali mu ye mu kitabo eky'obulamu eki.
Within him in one book of life. That's why he reconciles what is in heaven and on earth unto himself. According to what we had in Colossians. Colossians chapter
1.
Verse
17.
Verse 20. Era oyo gwe mutwe gw'omubiri ye kanisa.
Owulidde ekiriwo.
Ebintu
byonna bibeerawo mu ye.
Naye
ekizibu kusangulamu.
Problem is blow you out of him.
Okutemako.
It is to cut you off.
Ne bajja bakusuula bweru.
And they cast you out.
Mu geyena.
In hell.
Ne bakukaza bulungi
nnyo. And they try you very well.
Ne bakuleeta wali ng'oliruku olukaza obulungi.
Bring you on judgment when you are like a dry wood.
Okusobola okuteeka mu nnyanja
eyongoyo. Be able to put you in the lake of fire.
Okwokya.
To melt you with fire.
Tulimba Kolosayi essula esooka olunyiriri lwa 18.
Colossians 1:18.
Era oyo gwe mutwe gw'omubiri ye kanisa. Oyo lwe lubereberye omubereberye w'omubafu ye alyoke abeerenga ow'olubereberye mu byonna. Kubanga Kitaffe yasiima okutuukirira kwonna okubeeranga mu ye. N'okutabaganyisa ebintu byonna eri ye yennyini mu ye.
Ebiye yennyini mu ye.
Unto himself within him.
Ebiri mu guno ebiri ku nsi.
Whatever is in heavens and earth.
Bwe yamala okuleeta emirembe olw'omusaayi gw'omusaalaba gwe mu ye okutabaganyisa oba eby'oku nsi oba eby'omu ggulu. Nammwe bwe mwali edda bali abalabe mu kulowooza kwammwe mu bikolwa ebibi. Naye kaakano yabatabaganyisa mu mubiri gwe mubiri ogw'ennyama ye olw'okufa. Okubancula abatukuvu abataliiko mabala abatanenyezebwa mu maaso ge. Bwe mubeera obubeezi mu kukkiriza nga munywedde nga temusagaasagana so nga temuvudde mu ssuubi ery'enkiri gye mwawulira eyabuulirwa mu bitonde byonna ebiri wansi w'eggulu nze Pawulo gye nafuukira omuweereza waayo.
Yes, he was mu ye
within him
ayagalamu omuntu
omu. He wants one person there.
Era okusinira ku Efeso essula ey'okubiri.
And according to Ephesians 2.
Yagamba nti yajja okubuulira abali okumpi n'abali wala.
He came to preach them well. Close and they
were
that may take within him one person.
Ekitabo ekimu kye tuwulira eky'obulamu.
One book of life we hear.
Era abagaanye bonna.
All who have refused.
Babalira mu kitabo eky'okufa ekisooka n'ekyokubiri.
Count them in the first book and the second book of death.
Abo tugenda okubinyonnyoka.
They were going to be explained of death.
Kale twagala okusaba owooluganda.
Request you brethren.
Wewe n'awulira.
All you who listen.
Oyagala okakasibwa nti oli mu kitabo eky'obulamu.
But prove you are in the book of life.
Akasa ng'oli mu Mukama waffe
Yesu. Prove you are within the Lord Jesus.
Era nga n'ebigambo bibiri mu ggwe.
And his words are within you.
Ogenda mu maaso n'okubituukiriza.
Want to fulfill them.
You
will be having the guarantee of life. And you prove that right now.
That's
the words you to first confess before. Blot my life, what name from the book of death.
Put
them in the book of life.
And
they begin to prove this one. And you know who write the book of life is. Whom you have to be within.
Who
refuse to reconcile with the Lord Jesus. In what's in heavens and earth.
They've
already been blotted out of the book of life.
And
in the book of death. The first and the second book.
Yes,
praise Jesus. Let's fight on ourselves. He alone is the wisdom of God. First Corinthians. Chapter 1.
Onyole 18 mpaka
24.
Bakolinso ekisooka essula esooka n'olunyiro 18.
First Corinthians chapter 1 from verse 18.
Kubanga ekigambo eky'omusaalaba bwe busirusiru eri abo ababula naye eri ffe abalokolebwa ge maanyi ga Katonda. Kubanga kyawandiikibwa nti ndizikiriza amagezi g'abagezigezi n'obukaba bw'abakabakaba ndi buggyawo. Omugezigezi awandiisa aluwa? Omuwakanyi ow'omu nsi muno aluwa? Katonda teyasirwaza magezi ga nsi? Kubanga mu magezi ga Katonda ensi olw'amagezi gaayo bwe tategeera Katonda. Katonda n'asiima olw'obusirusiru obw'okubuulira okwo okulokola abo abakkiriza
nti eri ensi tulowooza kitabo ekifaanana bwekityobayinza okuba nga batuwandinaye katonda bw'ajja mu magezi genaakunnyonnyola ekitabo kye amagezi g'abantu gonna gabamasikubanga ffe tubadde tumanyi katonda buli abeereri ng'akuwandiika mu kitabo kye kusinda ku ndowooza mulimu n'abaatugamba inki anaatera okuggwamu era waggweramu enkomerero kakati ekibuuzo kiriolowooza katonda aliawo bwekiseera awandika bw'asangulamu
abagudde
kwegamba endowooza yaffetemuli mu magezi
gamu
bw'aleeta ekitabo kye n'akunyonyola ebitabo bino we bifaanana tegeera mu magezi ga
katondanali
mmanyi
nina
okutegeera kulaba ku kitabo
kye
naye bwe ntuuka ali n'ekitabo kye
baŋŋambaneengeri
gye kifaananamu n'engeri gye tuwandiikibwamu
yonna
yanneewuunyisakubanga tuba tuzibwa okuyingira mu linnya erya kitaffe omwana
omutukuwekuyingizibwa
mu kitabo eky'obulamu okutya byetusoma
Matayo 18:19
okuyingira mulinnya erya
kitaffeomwana
n'omwemutukuolunaku olwo lwebakuteeka mu
kitaboekyomaze
ofuna omubiri oguva
muozaliddwa
omulundi
ogwokubirikubanga
katonda si katonda
wabafukatonda
wabalamuokutegeeza
nti
bonna abaafiira mu
adamu
bali mu kitabo kiri
ekyokufaemubiri
ogwokufa Yesu
yebazibunaye
nga byetwali tulowooza
ae
tumanyi nti walabika okubaayo ekitabo
ebatuwandiikatirabanno
bwe tujja twewalawala ekitabo mukama
waffe
ne tulyoka tulowooza nti akasanze bampandiikamu
kiwenaye
nga n'ekitabo kyennyini
tokimanyikale
kankano mukama atwanjulira ekitabo
ekyonga
ye mukama waffe era nga tulina okukakasa nga tuli mu
yen'ebigambo
bye nga biri mu ffe
amin
bakolinso ekisooka essula esooka n'olunyira
22
kubanga abayudaaya basaba obubonero n'abayonaani banoonya amagezi naye ffe tubuulira kristo eyakomererwa eri abayudaaya nkonge n'eri abamawanga busirusiru naye eri abo abayite abayudaaya era n'abayonaani kristo maanyi ga katonda era magezi ga katonda
era yeye magezi ga katonda ate nga amagezi gwe muti ogw'obulamu
tuyinza
okubeera nitubeera
abalamu
okusinzira ku ngeri esula
y'okusatu13:16
katusome
engeri esula y'okusatu n'olunyiriri olw'ekkumi n'essatu lugamba aweereddwa omukisa omuntu alaba amagezi n'oyo afuna okutegeera kubanga obuguzi bwago businga obuguzi obwa ffeeza n'amagoba gaago gakira ssambu ennungi ga muwendo mungi okusinga amayinja amatwakaavu so tewali kintu ky'oyinza okwegomba kyoyinza okwegomba ebyenkanyankanyizibwa nago okuwangaala kuli mu mukono gwago ogwa ddyo mu mukono gwago ogwa kkono mulimu obugagga n'ekitiibwa amakubo gaago makubo ga kusanyukiramu n'eŋŋendo zaago zonna mirembe ago gwe muti ogw'obulamu eri abo abagakwata era alina omukisa buli muntu abeera nago
obeera n'omukisa buli muntu abeera
n'amagezi
mukama waffe
yesudala
gwe muti ogw'obulamutuva tubeera mu ye tukakasa okubeera mu kitabo
eky'obulamu
era bayibuli eraga nti bw'agezaako okubembula ekitabo kino abanga abikkula
ebimukwatako
ekitabo ekirina siruzi omusanvu
ekiba
kyogera ku
bibi
okusinira ku bikulesibule y'okutaano
funya
olusooka paka olwokusatu
ku bikulwa essula y'okutaano olunya olusooka naye ndaba mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo eyali atudde ku ntebe ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu ekisibiddwa ennyo obubonero omusanvu ne ndaba malayika ow'amaanyi ng'abulira n'eddoboozi ddene nti ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo omusanvu ne wataba mu ggulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi w'ensi eyayinza okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira nange ne nkaaba nnyo amaziga kubanga tewalabika eyasaanira okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira
ekitabo ekyo kiba kiraga ebiri
musonga
ate ebyo byebiri mukama
waffe
kusinzira mu kubikulesibula y'omukaaga
kubikulesibula y'omukaaga n'olunyiri olusooka naye ndaba omwana gw'endiga bwe yabembula ku bubonero omusanvu ko akamu ne mpulira ekimu ku biramu ebina nga kyogera n'eddoboozi ery'okubwatuka nti jangu
kitabo ky'obulamu okiwulira
bulungiseru
zonna bwe tuba
tuzibikudde
zijja tulaga ku musango
nga
bali bagamba olituusawo obutasalira
musangon'abo
abatudde olw'ekigambo
Lords of the world.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Kugambe kitabo kino.
This book.
Ye mukama afwe mwenyeri.
The Lord Jesus himself.
Ngalimo ebiri mugune ebiri ku.
And within him are things in heavens and earth.
Ebitabaze bibara.
Which have not bear fruit.
Ebitemeddwa.
They are ones who have been cut off.
Oba bebasanguru bebasangudde mu kitabo eky'obulamu.
They are the ones who have been blotted out of the book of life.
Ebibara bikanga bali mu kitabo eky'okufa.
They've been left in the book of death.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Kale tulwane nnyo.
Let's fight so much.
Tuko okwebaka.
Reaching to sleep.
Ngamba okuva mu mubiri gwe.
And speak of it out of the body.
Natuli mu kitabo kino.
When we were within this book.
Kubanga twawira mu kubikulirwa.
For we had revelations.
Natugambibwa.
And we are told.
Kiba mukisa abo.
That blessed are they.
Abafiira mu Kristo Yesu.
Who they will.
Abebakira mu Kristo Yesu.
Who is within Christ Jesus.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Tuluhane nyo kulabika nga. Eri kubikulirwa.
Abiri. Kubikulisuri ya makumi abiri. Atandike n'olunyiriri olw'omukaaga.
Revelation 6:20 from verse 6.
Akubikulisira 20 olunyiriri lwa mukaaga. Aweereddwa omukisa era ye mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. Okufa okw'okubiri tekulina buyinza ku bo.
Yesu yebazibwa. Obeera wa mukisa nnyo.
You are so blessed.
Obeera mu kuzuukira okusooka.
When you are in the first resurrection.
Kubanga okufa okw'okubiri
tekuvaako namugabo okuggwa.
Atugende sooka tuddeko okw'emabega katono.
Let's first get back briefly.
Mu kubikwa 19.
In Revelation
19.
Onyolwa 7 n'okukkirira.
Verse 7 down.
Kubikulwa essuula ya 19 n'olunyiriri lw'omusanvu.
Revelation 19:7.
Tumwe eye. Kubanga obugole bw'omwana gw'endiga butuuse. Ne mukazi we yeeteeseteese. N'aweebwa okwambala bafuta entukuvu ennungi kubanga bafuta eno by'ebikolwa eby'obutuukirivu eby'abatukuvu n'aŋŋamba nti wandiika nti baweereddwa omukisa abaayitibwa ku mbaga ey'obugole obw'omwana gw'endiga n'aŋŋamba nti ebyo by'ebigambo eby'amazima ebya Katonda n'envunama mu maaso g'ebigere bye okumusinza n'aŋŋamba nti laba tokola bw'otyo ndi muddu munno era ow'omu baganda bo abalina okutegeeza kwa Yesu sinza Katonda.
Olina omukisa okubeera ku mbaga ey'obugole era nga bamukisa abo abeebakira mu mukama waffe Yesu kubanga paka oweebaka oli mu kitabo eky'obulamu.
Twawulira
mu Luka.
We heard in Luke.
ng'abatume bali bavuddeyo nga bajaguza olukola ebyamagero.
And the apostles came out rejoicing for the miracles done.
Naye n'abagamba.
He told them,
temusanyuka lwekyo.
Do not rejoice over that.
Musanyuke kubanga amanya gamugandikiddwa mu kitabo
eky'obulamu. Rejoice for your books are written in the book of life.
Eyali ayogera nabo yali mwoyo mutukuvu.
The one who was speaking with them was the Holy Spirit.
N'agamba, naye kintu temunakakasibwa mu Kristo
Yesu. You are rejoicing but you won't be proven in the Lord Jesus.
Wamwalimu nabo okusangulibwamu.
They were dead, be floated out.
Nabo twalambu Yokana mukaga.
Like we heard in John 6.
Abantu abaali abangi nga bali abo balinga abagobedde mu kamaffe Yesu.
Numerous seemed to have followed Christ Jesus.
Aye abasinga baagwa.
But most of them fell.
Kuyabagamba okulya omubiri gwe bali tubabeera abalamu.
Told them to eat of his body to be alive.
Yes, he was
praise Jesus.
Kale tulwane nnyo.
And despite so much.
Kusuba bwakwebaka.
If you are to save ourselves.
Natuva mu mubiri guno.
Getting out of this body.
Tubabeere mu kamaffe Yesu.
Let's sleep within the Lord Jesus.
Tubeerenga tubabeere mu kitabo eky'obulamu.
We would have slept within the book of life.
Lunaku uli olw'embaga ya Mukama.
The other day of the wedding.
Nalutuuse.
As it comes,
we tujja kuba tuva mu kibuga Yerusalemu.
We shall be with the Jerusalem city.
Tujja tusinkana ata bali babali abalamu
walokuza. We come to meet the ones on earth.
Kusira ko nga bukiri mu Makolisi.
According to how it is in Colossians.
Ekyo ekisoke sura ya 15.
First Corinthians 15.
Abakolinso ekisoke sura ya 15. N'olunyiriri olwataano mu olumu.
First Corinthians 15 from 51.
Laba, mbabuulira ekyama, tetuli ebaka ffenna, naye ffenna tulifuusibwa. Amangu ago, nga kutemya kikowe. Akagombe akonga, kubanga kalivuga, n'abafu balizuukizibwa obutavunda, naffe tulifuusibwa. Kubanga oguvunda guno, kikugwanira okwambala obutavunda, n'ogufa guno, okwambala obutafa. Naye oguvunda guno, bwe gulibanga gumaze okwambala, obutavunda n'okufa guno okwambala obutafa ekigambo ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira nti okufa kumiriddwa mu kuwangula
ekigambo ekyo kiriba kituukiridde
naye
nga kigambiddwa nti bali bajja kusooka badde naffe tufuusibwe wamu
then
tujja kwambuka wamu tusisinkane mukama waffe
Yesu
bannaffe abali mu kibuga
Yerusalemu
naawe ali
baabeegaseeko
mukama waffe Yesu bw'akomawo mulina osooka mukomewo
okuwa
kati kye bayita okuzuukira anti twawulira nti bava mu
ttaka
ati teeberezaamu nti ova mu kibuga
kino okirira wano you are coming down.
Mukama afa yagala ofutuke mutake.
Our master wants you to come out of the ground.
Washiwa planet.
Under from the planet down.
Govinga afa mutaka.
Under six.
Jukira nabagenda okuve magombe.
Remember the ones to come from hell.
Nabo bagenda kuzuukira barabike.
They are going to resurrect under
here. Nabo balina kuyingira mu planet wano.
But they will enter the planet.
Abave eno mu magombe nga bayingira wano.
From hell coming from the ground of the planet.
Tujja kulowooza nti babadde mutaka.
Now we shall think they have been in the ground.
Naye kaakano si kwe kutegeera kwe tulina.
It's not the understanding we have right now.
Utegedde bulungi ekigambo ekyo.
We understood that word.
Kubanga abasinga twalowooza.
For most we thought.
Nti oboolyawo.
Perhaps.
Munnange baliyo kuba nti bagamba ettaka lijja kwasama.
The ground will open and will come out of it.
Naye nga tetumanyi bali gye bagenda.
We don't know where the other going to come from.
Kati olwayo tutegeerera ddala.
Now, do we understand?
Era Abatesalonika bwetugamba.
Thessalonians tell us.
Si ffe tulisooka okwambuka osinkana mukama
waffe.
Bali abeebakira mu kitabo ky'obulamu.
They will sleep in the book of life.
Babeerayo mu kibuga nga gye bali balamu.
In the city and they are wishing.
Ne bali abeebakira mu kitabo ky'okufa.
If they want to sleep in the book of death.
Babeerayo emagombe.
They are in hell.
Ebibonyoobonyo eby'enjawulo.
In the different torments.
Akati ffe.
Now we.
Jukira bwe baazaali omundi
ogw'okufa. Remember if you got born again.
Kikakasa ng'ovudde mu kitabo ky'okufa.
If you got the book of death.
N'oyingira mu kitabo ky'obulamu.
And you enter the book of life.
Wano bw'oyambula guno.
Yeah, when you unclothe this one body.
Olabikira mu mubiri guli ogw'omu.
You appear in the body from
heaven. Mu kibuga kino.
You're taken in this city.
Mpozi na muri sukuru
akatwa. And even the garden of God.
Kati ne ku mulundi era ne bali abali babasigaddewo.
Even the ones who would have remained.
Ne bajja tawaana.
They would not waste their time.
Kutemya kwaliso bajja.
The twink of an eye they will be changed.
Kufeeko guno omubiri guno.
The perishable get off their bodies.
Balabikire muguli ogwo.
And they will appear in the imperishable body.
Then yao tuambuke
ffenna. And then we shall ascend together.
Tusinkane mukama waffe.
And we meet the Lord Jesus.
Kati bali abali mu kitabo eky'okufa
ekisooka. The book of this which is first.
Era abali wane mu kyokubiri.
And they will be the second book.
Bajja sooka basigale eno wansi okumala emyezi etaano.
First remained on planet Earth for 5 months.
b'Abaddon babayigga.
And the Abaddons are haunting them.
Emmunyeenye nga zigwa.
And the stars are falling.
Njuba.
And the sun.
And they
to the unclothing the body.
They to
our ministers. You heard how we started
with
them. They will unclothe those bodies.
We
to start to happen, we would have gotten up.
These are
our colleagues who first joined on us.
The one in
Jerusalem city of heaven. That we are sent together, we go. And we enter with the Lord Jesus. And we sit in the master seat. We prepare for judgment ourselves. And we are already the ones who are down. Who are within the
page.
The first and the second book.
Right,
so much do everything possible. Everything in the book of life. Our Master Jesus. If you don't do that,
second
death has the right over you. Because you failed to get out of the first place.
The
books of death we hear.
Yes,
praise
Jesus.
Yet, move on to be explained of them.
Let's go here and see.
2 Thessalonians. 2 Thessalonians.
Basisulunika ekisooka esule yokuna.
Thessalonians chapter 4 from verse 13.
Naye tetwagala mmwe obutategeera abooluganda. Ebyabo abeebaka. Mulemenga okunakuwala. Era ng'abalala abatalina ssuubi. Kubanga Yesu yafa n'azuukira. Era Katonda alireeta bw'atyo abeebaka. Wa Yesu wamu naye.
Yesu
yebazibu. The ones who slept.
Baba baranga abafu.
We don't count them as die. One who died.
Yafe bitwagana kubiyogera.
We don't want to speak of that.
Muntu bwava mufe.
Person gets out of us.
Ada akola bulungi.
We've been doing good.
Tugamba mbiri gwe gwebase.
Their bodies slept.
Ye yagenze waka.
They already went home. And they have to come back when the master will come.
Bagenda soka bakomewo ko
wana bo gaga. Come back here. Even with all the angels.
They're
going to first leave the city there. And
there
are cherubims there. They're waiting for us. In the third heaven, there will be 24 elders. And the Holy Spirit is in the throne. And is watching over it. Heaven with 11
creatures.
There will be nothing.
And
mountains with streams and fire.
So
they
too
would have abandoned what they have been doing. Remember, they will be down here in
beating
the rebellious to under the sun. But we know
that
the Holy Spirit are going to first come back on us with the angels.
And we
begin to rejoice with them. Now, these will be living in this flesh. But they got born again. They will unclothe the perishable body. In the twinkle of an eye, they will change. And they see how they glamour in the different body. And the body which is due, they have been starting off. Within us will be the one within Christ. Even with the colleagues who have come. And we are sent with them
afresh.
With the angels.
In
the to meet the Lord Jesus to enter the city. This time is going to lead us as we follow him on the door, on that street you see. And he fulfills John
10.
He leads the sheep and they follow him. It's going to be interesting. I pray you appear there in the name of Jesus.
Yokana kumi kolo wetu kirida.
Your ten will come to pass that time.
Musumba murunja kulembera mwende kazi.
Good shepherd leads his sheep.
Singa wetu kirida bigambe
ebyo. You prepare for those words.
Amen.
Mm-hmm.
Timba Thessalonica ekisooka esule yokuna n'olunyiro 14.
1 Thessalonians 4 verse 14.
Kubanga wetu kirisa nga Yesu yafa na zukira. Era Katonda alireeta bw'atyo abeebaka kuwa Yesu wamuna ye. Kubanga echo, chetuba buulida mchigambo cha mkama wafe. Kubanga echo, chetuba buulida mchigambo cha mkama wafe. Nga fe abalamu, abasigala wo, okutuusa okujja kwa mkama wafe, tetuli soka abebaka. Kubanga mkama wafe yenyini, alika okuva muguru, no kuogerera waguru n'eddoboozi lya malaika omukulu nekondere lya Katonda.
Malaika omusanvu.
The seventh angel.
Akutte kondere lya omusanvu.
Called the seventh trumpet.
Kusuka munano nyosoka n'olwokubiri.
Galatians 8:1-2.
Yalonda okubanga afuwa.
Blowing that trumpet.
Eba malaika nga bakkawo abatukuvu bonna.
Angels are descending on the saints.
Abatukuvu bagenda kuwa wa mukamu.
The saints are going to arise.
Jukira bagenda kuva eri.
Remember they're going to come from God.
Afubutuke wansi wezi.
And they'll get from under the earth.
Abalinga abazuukira
and as if they are resurrecting from the ground.
Ati n'abali emagombe.
And the ones in hell.
Nga bafubuka wansi.
They too get from the ground.
Nga bava eri mbwakabaka bw'emmunyeenye.
And they come from the kingdom of the stars.
Wali bora banga bayingira wali mu planet.
And they stretch into the planet.
Luzo yabo ebintu ebifaanana.
You see how things are.
Ati ffetubaddenga tuuza bajja bava mu ttaka.
Now we thought they are going to come from the ground. They are all been in the ground.
Bombiriri abatukuvu n'abono.
Both the saints and the sinners.
Tebali mu ttaka.
They are not in the ground.
Abononyi bali mu geyena.
The evil are in hell.
Abatukuvu bali mu kibuga kya Katonda.
The saints are in the city of God.
Tebali n'okuva ku lunaku luli
eri. That's where come on that day.
Kama afa ino okudda nabo.
The Lord has to come back with them.
Tewali alina musigala wakulu.
None has to remain above him.
Okujjako abakadde abirimu abaana
abakkirizibwa
be balisigalayo nga bakuuma wali
ntebe
ye muggulu
eryokusatu
balabirira omwoyo
omutukuvu
abaga atulinda baganda baffe basigadde bonna ne bamalayika
bajja
ye agenda kuba entebe y'ekisa aze nayo paka ku mulyango
gwe
wali basimbula yesikibweddeyo
mizira
kisoke gibeera
tuyimbe general anthem
eyo oluyimba lw'omwana
gwendi
n'oluyimba lwa
Moses
ng'atuula mu ntebe wali
ng'esanyukaye
simanyi bano balina masiya simanyi ani
simanyi
yesu
ahiya yesu
simanyi yisa
ahiya yafisa
abo bonna bali ku bintu birala
tebali
ku yesu
omutuufu
naye yesu omutuufu
kankana
atubuulira ebintu byonna ebintu bino byandakibwa mu mitendera esatu ebyaliwo ebiriwo n'ebigenda
okubaawo
obaolaba nga bigattibwa byonna n'ebikulaga omulundi
yesu
yeebazibwa
atulimba Thessalonike ekisooka essuula ey'okuna n'olunyi lwa 16 n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira naffe abalamu abasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu nabo mu bire okusisinkana mukama waffe mu bbanga
tujja kumusinkana wano ku
mulyango
oba guli gw'olaba wali
yesu
yeebazibwa then awo alyoka entebe y'ekisa esitukeddeyo wali weyina
okuba
atukulemberemu butereevu atuukiriza yokaana
10
nsumba omulungi akulemberamu
endigazi
era akulirwawo n'ayingira
nazo zimugoberera
tugenda kwako tujja tuyimba
emabega
iyo sitwiti gy'olaba nene
tubeera
mulinga tuli bangi
tugenda
amiina
akulira okumpi olabira ddala
walinga naye mubeera
mu mwoyo omu nga mwagala
n'okukamala
naye twetegekere
ekiseera
ekyo
ku sande
tugenda kulaba ebitabo by'okufa
mukama
akuwa omukisa
ebalekujja.